Ona, ona, na, 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 na.
Presa F, baby.
Wale, oh, oh, oh.
Wali amsha dude, 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 dude. Wali amsha dude, 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 dude.
Baby, wacha maringo. Wewe napenda tukimingo. Nile tu wacha pefimo. Awakileta beji mambo. Baby, wacha maringo. Wewe napenda tukimingo. Nile tu wacha pefimo. Awakileta beji mambo. Fadakta, animesha fika nshanasa. Oh mama, matata, nishaitika nshanasa. Oh mama, eh. Shepula mobeto, beto. Love is sweet, oh sweet, oh. Fire when ni moto, moto. Tuicheze despacito. Usije zunguka mbuyu. Tanecha miho itabani. Usije pindu wa miguu. Ukishacha siyo nigizani. Ah, asumani kampenda Christina. Ah, kuokoka inabidi lazima. Ah, asumani kampenda Christina. Ah, kuokoka inabidi lazima. Baby, wacha maringo. Wewe napenda tukimingo. Ile tu wacha pepimbo. Awakileta veji mambo. Baby, wacha maringo. Wewe napenda tukimingo. Ile tu wacha pepimbo. Awakileta veji mambo.
Gali na kupa shop. Kwa kose kipumbab. Mingi malavi dhabi nimepagawa na lab. Fikra sawa mbob, wendo wangu bab. Wacha situle mbivu, mpiro shagusa nyavu wakikufata. Baby mpotewe kavu nimekupata. Tazidisha kwa kamavu nisha data. Kwa kona wa mtulivu niko faster. Kukuridisha bilo vivu. Nipende ni kupende wapambe wana wivu. Popote na situende, tutoke nchi kavu shuja. Na weka mbinde mapenzi nuvumilivu. Milima na mabonde tutatue kwenye
wali ya msha dude, 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 dude. Wali ya msha dude, 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 dude. Wali ya msha dude, 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 dude. Wali ya msha dude, 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 dude.
Baby, wacha maringo. Wewe napenda tukimingo. Ile tu wacha pepimbo. Awakileta veji mambo. Baby, wacha maringo. Wewe napenda tukimingo. Ile tu wacha pepimbo. Awakileta veji mambo.